exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Ahure, ahure. Tijengi huu misono Muzi wosi wa mara Tijajo mutawana Wapapi wosi kumai Tenga na uambuya Kutipa skachinjeru Titongi pani kwa tisoa Miriso nungubira Huko kangumara uku Tivengi pani tayoa Pantazi maso Usiwe ni umoyu Wanika ni abari Uwenge vipontoru Tue
from MalawiChoose.com. Another one.